alitendaga kisema.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mukumvira kuri FM 104.3 I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri www.radio.vewa.com no kuri Facebook na YouTube Vewa Radio yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga Ikaze mwese kuri radio yanyu. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Nchuti z'Ijwi rya Amerika nongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Duheruka kuganira ku rugomo rukorerwa abagabo mu ngo, benshi muri mwe twarabibonye ko mwari mukifuza kugira icyo muvuga kuri iki kibazo, niyo mpamvu twongeye kubateganyiriza uyu mwanya kugira ngo mwinigure. Uyu munsi rero twabatumiriye umwe mu bantu bakurikiranira hafi iki kibazo, ni Bwana Martin niyo yita, ari mu ishyirahamwe rwa Mureke abari mu Rwanda, ndumva murizi, abatarizi namwe arababwira iryo ari ryo ntego yaryo. Abagabo rero bahohotewe nabo barakomeza kubasangiza ku buhamya bwabo, namwe kandi aho muri hose mufite ijambo muri kiganiro, icyo tubasaba ni ukuduha nomero zanyu kuri Facebook kugira ngo tubashe kubageraho. Daniel Brown arabahamagara nk'uko bisanzwe muri iki kiganiro muri Isanga. Abamaze rero kuduha nomero zabo kuri Facebook, mboneyeho akanya ko kubashimira cyane mwakoze, ariko kandi ntimujye kure tutaza kubahamagara tukababura. Kugira ngo rero twese hamwe tuze kubasha kurushaho gusobanukirwa n'iki kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagabo mu ngo, twabatumiriye iryo shyirahamwe ko narimbivuze rwa Mureke riharanira uburinganire mu Rwanda. Reka rero ntabatindiye twakire umutumirwa wacu wa mbere, Martin niyo yita, uraho neza, urakomeye.
Yeah.
Muraho neza, ni Martin turimo kuvugana? Ni Oscar, dufite abatumirwa ku murongo wa telefone. Ubwo mukanya turaza kwakira Martin. Noneho mzee Oscar, muraho neza?
Muraho neza.
Uraza kudufasha gusobanukirwa n'iki kibazo uko wagikurikiye, uko wakibonye, aho ugenda, aho uri, no mu muryango rwa Mureke uko bihagaze, uko abantu bafashwa. Ubwo naho mukanya ugume ku murongo wa telefone. Bwana Martin wabonetse, niyo yita, ntagwara araboneka, tubwo turamuhamagara mukanya. Nagira ngo rero ubwo tube tuganira gatoya na muzehe Oscar, iki kibazo cy'ihohoterwa urakibona aho uherereye, ubona byifashe gute? Abantu baratubwiye bati muvuga ku ihohoterwa rikorerwa abagore, ariko ntimujya muvuga ku ihohoterwa rikorerwa abagabo. Wowe ihohoterwa rikorerwa abagabo wararibonye, warivugaho iki?
Ihohoterwa rikorerwa abagabo nararibonye, yewe nanjye ryambayeho, ariko mu by'ukuri ihohoterwa rikorerwa abagabo ntabwo rikunze kwitabwaho cyane. Muranyiza.
Yee, turakumva.
Gukurikiranwa cyane kubera abagombe gusanga ahanini usanga bavuga ko turi inganzwa, turi ubugoryi, ubwo bigatuma duhera mu kereka.
Uravuga ko nawe ryakubayeho, urarizi.
Nanjye rwose.
Yego. None se abavuga ngo muri inganzwa nuko baba babona muhohoterwa bakabita inganzwa nkaho hubwo babafashije kugira ngo ihohoterwa rihagarare.
Nzi abindi bavuga ngo utahani bagamye kugira ngo ijuru riri hafi cyangwa se ngo bimbayeho none nawe ibyo bizakubaho wowe bitarabaho babona ko ari umugabo ariko uwo byabayeho akabona ko ari inganzwa nyine.
Hanyuma se mubigenza gute? Mubigenza gute yo mubonye nta wubumva ahubwo batangiye kubaha amazina y'inganzwa, mubyifatamo gute?
Ubwo nyine baba bumugahuha hari gukanyukirwa ukareba uburyo wakwikemurira ikibazo, nibwo wumva ndetse yavukamo n'izi ngamba zo kwicana ukumva ngo umugore yishe umugabo cyangwa umugore yishe umugabo yishe umugore. Kubera iki? Iyo bafatanye gatoya umwe akubita akabangura ahita ahwanya avuga ati nimpusha arankuramo umwuka, ubwo akakubita akubitana ingufu zose ukumva ngo umwe yakuyeho undi, n'icyo kibitira ntugire ngo hari n'indi nkomoko yo kwicana, nta bwangizi buba burimo. Ahubwo umwe bavuga ati nimukubita nkamuhusha nazanzamuka ntabwo mukira, ubwo agakubita rero ashaka kunogonora.
Yego, ntabwo byoroshye, ariko nk'uko ubivuga icyo kibazo abantu barakivuze ubushize twabiganiriyeho, noneho naganiriye n'ishyirahamwe ryo mu Burundi ry'abagabo bo mu Burundi ryitwa Abagabo mu Gahinda, nabo bavuga nyine ukuntu ikibazo cyo guhohoterwa, bati umugabo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ntawuvuga ko ihohoterwa rimukorerwa nk'ibyo uvuze uti bamwita inganzwa, nabo bahuye n'ibyo bibazo bakavuga bati ni naho bagashimangira ibyo uvuze yuko ariho havamo kwicana mu miryango. None ikintu gihari cyaba gifasha kugira ngo nk'icyo kibazo gikemuke cyangwa se abantu baticana, hakorwa iki mu bigenza gute?
Ubwo iyo byageze kujya mu buyobozi urababwira uti byangendekeye gutya, umugore yankoreye ibi n'ibi, ubwo noneho aho kugira ngo baze wenda babe bahana umugore ngo bamwereke ko nawe amategeko amureba y'icyaha yakoze, ubwo ugasanga bamubogamiyeho icyaha bakahita bakimukuraho bakakikwegekaho. Nta n'ikindi kibitera rwose kugira ngo abagore bumve ngo ubu ni bo bari ku ntebe, ni bo bakora ibyo bishakiye, nta mugabo ukivuga. Ni ikintu kibitera kuba babogamira cyane ngo nta ngufu, ubwo za ngufu zabo nka rero ubwo akaza kwiyahuraho avuga ati nunkoraho noneho barakwica, ubwo akaza niba ari umuhini afashe arawugukubita nturi wufate ngo nawe umukubita avuga ati noneho baranyica.
Yego, reka tubanze twakire noneho na Martin nawe aze ku murongo wa telefone, ndumva ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko yabonetse, hanyuma nawe aze mufatanye kugerageza kudusobanurira iby'iki kibazo. Bwana Martin niyo yita, uraho neza?
Uraho, muraho.
Hey, twari tukubuze mu kanya.
Mukanya naringize ikibazo cya network kimara kuvugana kuri WhatsApp bya kindi kibazo cyajemo byabaye ngombwa ko nongera kuzimya telefone zawe ngira bayicane.
Yego, uyu mahirwe nuko tukubonye nta kibazo, ubwo nawe ubwo turakwakiriye ku ijwi rya Amerika rero.
Murakoze cyane Jimmy.
Ngiye nari ndimo kuganira na muze Oscar ambwira ko yakorewe nawe ihohoterwa, arimo kutubwira uko bihagaze, sinzi aho bifatiye, niba wumvise ko hari n'ikibazo cy'uko iyo umuntu agiye no gutanga ikibazo ahubwo ari we bahindukirana. None nkamwe muri mu muryango ufasha imiryango muri Rwamureke, nagira ngo mbere yuko twinjira nyirizina mu kiganiro ubanze wibwira abatwumva unababwire unababwire n'uwo muryango rwa mureke icyaricyo n'intego yawo.
Wakoze cyane. Rwa mureke ni umuryango nyarwanda wigamiye kuri leta. N'umuryango mu by'ukuri ufite mu ntego zawo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kandi no kumvikanisha ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, cyangwa se gender equality and equity. N'umuryango rero mu by'ukuri ufasha abantu baba bari mu bafite amakimbirane, ababana mu makimbirane, abo ngabo ababashije kutwegera turabafasha tukabagira inama. Hari natwe abo tugenda tuganira nabo duhawe n'ubuyobozi bwa leta bwo mu bice dukoreramo. Iyo tuhageze mu mirenge, mu turere, tubasaba urutonde rw'imiryango batoranyije babona ibanye mu buryo bugoranye, hanyuma tukaba hari inyigisho twabateguriye ziteguye neza, zimara igihe cy'amezi 5-6 gutyo tugendana nabo, noneho tukabigisha buri cyumweru bakaba bafite isomo biga, hanyuma y'iryo somo tukabaha umukoro. Uwo mukoro wadufasha cyane nabo ukabafasha, kuko ahanini usanga ari utuma na babandi bategeranaga begerana, noneho muri cya gihe barimo kugerageza gukora uwo mukoro, kandi mu by'ukuri ubushingiye kuri bya bibazo bafitanye bakaboneraho uburyo bwo kubiganira neza mu mutekano, mu mutuzo. Noneho bikazageraho rero hamwe na za nyigisho tubaha uko bagenda bazishyira mu bikorwa, noneho bakazageza aho ngaho rero bakagaruka mu kumvikana bakongera bakabana.
Ye, mufasha umuryango muri rusange, mufasha abaga mureba ibibazo biri mu muryango mukagerageza kubikemura. Noneho tugarutse kuri iri hohoterwa rikorerwa abagabo honyine, kuko kenshi twabonye ko ritavugwa, nta mugabo ushaka kubishyira hanze kubera ibintu byinshi, ingaruka nyinshi bimugiraho. Mwebwe mwasanze abagabo bahohoterwa gute? Mutubwiyemo nk'iby'ingenzi aho mwabonye muri iyo miryango mwafashije cyangwa mugenda mufasha.
Ubundi ihohoterwa ahanini iyo urebye imibare myinshi igaragaza yuko abagabo aribo bahohotera abagore, ariko mu by'ukuri n'abagabo ku kigero kitari kinini cyane ugereranyije nyine n'abagore, n'abagabo nabo barahohoterwa. Bimwe rero mu bigaragara uko abagabo bahohoterwa, hariho gucana inyuma, cyangwa se kuba umugabo afite umugore umugore akamuca inyuma akaba yajya gusambana n'abandi bagabo. Icyo gikunze kugaragara cyane. Hari n'ikindi mu by'ukuri kikunze kugaragara, kwicishwa inzara. Icyo ni ikintu cyo mfitiye ubuhamya nabonye mu muryango umwe, aho rwose umugore yicishije inzara umugabo biba bibi cyane, ariko harimo no kumurusha imbaraga akamuhohotera mu buryo buri fizike. Ikindi gikunze kugaragara mu miryango uko abagabo bahohoterwa, ari uguteshwa agaciro hashingiwe ku bushobozi umugabo atagifite bwo kwinjiza amafaranga mu rugo. Hakaba rero n'ikindi nanone tutakwirengagiza cy'uko hari abagore bamwe nyine iyo bagiranye ibibazo n'abagabo usanga umugore arimo ateranya abana kuri papa wabo. Ibyo ni ibintu mu by'ukuri dukunze kubona byigaragaza nk'ihohoterwa rishingiye ku gitsina hagati, mbese rikorewe abagabo mu ngo.
Ni byinshi n'ibintu bitandukanye. Ubwo hari rero n'abavuga ngo uburinganire ngo nibwo butiza umurindi isenyuka ry'ingo, kubera hagahora urugomo ati abagore basuzugura abagabo bitwaje ubwo buringanire mu ngo namwe muri Rwamureke ibyo murabibona musanga bihari ko kuko uburinganire burimo gutezwa imbere uburinganire hagati y'umugabo n'umugore bushobora kuba burimo gukurura ikibazo
ntabwo mu by'ukuri umuntu yahamya ko icyo kimeze gutyo ahubwo ibyo bishingira ku buryo abantu baba bigishijwe kuko buriya iyo ugiye kwigisha ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye biba bisaba yuko ari umugore ari umugabo bose bigishirizwa hamwe nka couple cyangwa kapo kuko iyo ugiye kwigisha abagore ukwabo ayo makuru bajyanye ndema biba yasangiye nabo bashakanye icyo gihe bishobora gutuma haza imyumvire itari myiza ari uzasanga nyine umwe ashaka gushyira mu bikorwa ibyo yigishijwe noneho mugenzi we nta makuru abifiteho ugasanga ibyo habayeho kudahuza ikindi nk'uko wari ubivuze utese wenda bishobora kuba ihame ry'uburinganire ari ryo uburinganire mbese butuma abagabo bahohoterwa mu by'ukuri ntabwo abagabo bahohoterwa n'uko abagore basobanukiwe uburinganire bwabo ibyo byakorwa n'umuntu ku giti cye bitewe n'uko yabyumvise nabi kuko mu by'ukuri ntabwo uburinganire bivuga yuko umugore wahohoterwaga noneho agiye kwihimura ku mugabo wamuhohoteraga ntabwo rwose bihuye ntabwo uburinganire n'ishyirwa mu bikorwa ryabwo ntabwo aho bihuriye no kuvuga ngo umuntu yihimure ariko abantu iyo bafite imyumvire itari myiza kuri iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye niho usanga babifashe uko bitari cyane cyane yuko biriya byose nakubwiye ibyo twe dushyira mu bikorwa by'uko turwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ibyo byombi umugabo n'umuhungu bagomba kubigiramo uruhare ni ukuvuga ngo rero impande zombi abagabo n'abagore iyo bafatanyije bakabyigishwa neza bakabisobanukirwa kwa guhohoterana kurarangira ntago bihinduka nk'uko hasigaye hariho imvugo ngo abagore ngo bahawe intebe ngo aho kwicaraho bayihagararaho iyo nayo ni imyumvire itari myiza turimo kugenda turwana nayo kugira ngo tuyikemure
yewe urakoze cyane ubwo turakomeza nyine mu kanya tugende dusesengura icyo kibazo reka kubera ko ikiganiro muri isanga ari ikiganiro giha umwanya abakunzi b'ijwi ry'Amerika nabo bagatanga inama ibitekerezo bakabaza abatumirwa reka tujye ku murongo wa telefone twakire Jamal Ngabo uranyumva urahagana he Jamal
hello
yego urahagana he
Ndi
muri Tanzania.
Ndi muri Burundi.
Yego, hari akasako ariko inyuma yawe aho ngaho ubiye ahantu tubasha kumvikana neza. Ikiganiro wagikurikiye urifuza kubaza cyangwa gutanga igitekerezo.
Nifuza kubaza kugira ishobora gutahura cyane cyane kuri ibi bintu bijyanye n'ihohoterwa ry'abagabo mu ngo.
Yego.
Yego. James nafuka yuko ihohoterwa ry'abagabo mu ngo ibyo bivuganwa ahanini na leta kandi n'amaleta mwanya munini akaba agizwe n'abagabo none abagabo baba batora amategeko gute atuma baza guhohoterwa mu ngo zabo kandi aribo abo ntibari bakwiye kuraba uburyo basinabo boshyiraho itegeko ribagenga cyangwa umunsi mukuru wo bubagenga bo kubera ugiye kuraba uwo mwanya munini umugore niwe bashyira imbere cyane gusumba umugabo ariko bica bituma yuko haca haza ngo abagore kuca bibona yuko baba bari hejuru y'abagabo gusumba kubera nk'akarore bagiye kuraba nta munsi mukuru uzakumbangana umunsi mukuru w'ikibazo bakaba ku isi ariko turumva ngo bati mukuru w'ikiri ngo bakenyezi kwisi ugasanga buri kimwe kimbere kumujanye n'abagore kiri imbere.
None se Jamal, uratekereza ko hari amategeko atuma abagabo bahohoterwa? Uratuma uratekereza ko hari amategeko, uravuga ngo abagabo nibo bari mu butegetsi ngo kandi ngo bagatora amategeko, ayo mategeko batora na amategeko abahohotera atuma bahohoterwa?
Ayo mategeko wewe n'ubwabo nibo bayatora ku mugore ategereza kujya imbere gusuhura, ategereza kujya imbere cyane.
None se ntabwo bagomba gushyira amategeko arengera umugore se?
Ariko barabakunze gushyira hasi amategeko atada kubera ubugiye kureba buri kintu cyose bakubwira ngo wajya ku ishuri bakubwira ngo abakobwa baza kwitaba umugore gusumba n'abahungu ugiye kubiraba, kubera n'ugenda kureba nk'ahantu benshi bazifashanyo bazizana ifashanyo umwanya munini cyane cyane z'abagore. Ndavuga nk'urugero rwa hasi nko mu mayuwe dufate nk'impunzi n'impunzi usanga abagore baguma babaha ibintu mugana abagabo nabo ugasanga baca bibona rero ko bari hejuru yabo.
Ariko umugore tutabitinzeho, umugore bashobora kuba bamuha ibyo bintu kugira ngo abashe kwita no ku muryango, kwita ku bana. Wowe rero ndumva ushaka kuvuga ko abagore bashyirwa imbere cyangwa se babe bitabwaho kurusha abagabo. Ugaruye rero n'ikindi mwakomeje kuvuga ngo cy'iminsi, iminsi mikuru y'abagore n'iminsi mikuru y'abagabo, uretse ngo nayo yagombye kubaho. Reka umutumirwa wacu agira ikintu akubwiraho cyane cyane mu bijyanye n'ibi by'uburinganire, kubera ko abifitemo uburambe abikoramo, agira icyo akubwiraho kuko ndumva hari ushobora kuba utari wabisobanukirwa. Bwana Martin niyo yita, nagira ngo ikibazo cya Jamal ari we ngiha, urumva ukuntu afata ibijyanye n'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo?
Ibindi sinabyumvise neza kubera ahantu aherereye, ariko icyo nabashije kumvamo ni uko avuga ati amategeko arimo arashyirwaho arengera abagore, kuki hadajyaho arengera abagabo, kuki hatajyaho umunsi witirirwa uw'abagabo kandi hariho uw'abagore. Jamal, nagira ngo mubwire yuko mu by'ukuri umunsi w'abagabo uriho, umunsi w'abagabo uriho rwose, ntabwo bawirengagije. Kandi impamvu hagiyeho itegeko, wakwibaza ngo kuki itegeko ryagiyeho? Itegeko ryagiyeho kuko byagaragaraga ko mu bushakashatsi bwagiye bukorwa ko ikigereranyo kinini cyagaragazaga yuko abagore aribo bahohoterwa, ndetse nawe aho ari muri karitsiye atuyemo ashobora gukora ubushakashatsi bwe ku giti cye akareba ababangamiwe, abahohoterwa ni bande. Itegeko rero ryagiyeho kugira ngo rirengere wa wundi wahereye kera atsikamirwa, bishingiye wenda ko nta mategeko amurengera yari ariho, bishingiye yuko mu muco hariho amabwiriza ya yandi atanditse arizo zitwa social norm cyangwa Hamford social norm, iyo mico abantu bakuriramo. Ariko mu by'ukuri ishyira imbere abagabo, igatsikamira cyangwa igakandamiza igitsina gore. Aho rero niho hashingiro bavuga bati abantu bose ni abantu, ni nacyo twita uburinganire. Uburinganire bishatse kuvuga yuko mu mategeko abantu bose bareshya, naho ubwuzuzanye rero tuvuga ni uko njyewe mu bushobozi bwanjye nk'umugabo hari ubushobozi mfite, n'umugore wanjye hari ubushobozi afite, ubwo bushobozi ko tugomba kubuhuza. Icyo murushije kuba nabasha gukora ni ikindi mpamvu yo kugira ngo mukandamize cyangwa muvunishe cyangwa mukorere irindi hohoterwa, ahubwo ko icyo murushije yewe ndi bukizane nawe akazana icyo andushije gukora, icyo afitemo ubushobozi kurushaho akakizana, tugahuriza hamwe bityo tukabasha kuzuzanya. Rero icyo yaravuze cyo gushyiraho amategeko cyangwa se iminsi cy'amategeko yo amategeko arahari twese aratureba z'abagabo n'abagore kandi n'uwo munsi yari abagabo barawugira ari abagore barawugira numva rero rwose akwiriye gushyira impungenge kereka niba mu gihugu aherereyemo wenda atari uko biri ariko hano mu Rwanda aho turi rwose ibyo birasobanutse cyane.
Yego, reka tugaruke kuri mze Oscar, uranyumva neza?
Ndakumva neza.
Yego, wowe ubwo buringanire ubona hari navuga ngo kira ubona hari umurindi bitiza urugomo mu ngo?
Ubwo buringanire hari umurindi butiza urugomo mu ngo.
Gute?
Ko hari mu gihe cy'umugore agiye atajya ahaguruka akagenda kandi yagombaga kwikubita agace akavuga ati ngomba kujyana, ngomba kuyobora umuryango, ngomba kumenya ubuzima bw'umuryango, akaba yahaguruka akavuga ati reka ntange kureba umuryango uko umeze, akagenda akibera iyo ngiyo. Kubera iki? Rya jambo ngo ry'uburinganire ngo umugabo wanjye ibyo nagomba gukorana bagomba kubikora, ibyo byambayeho inshuro nyinshi, ugasanga ngiye guhaha, ngiye guhaza, ngateka, ibyo byose navuga ngo ubu ukora iki? Ugomba guteka. Byambayeho kugeza ubwo nanakubiswe, ndakubitwa rwose. Ndabye abaturage bati ubundi ugomba gukubitwa wabyo bintu wabigiye mwuti. Ndabyemera.
Naho bakurengeye baragutererana
na rwose ku mugaragaro. Abagore bo barahaguruka bati ubundi waronguraga umugore uzi ko utazamufasha byose, ubwo ntiyabyemeye. Ubwo buringanire rero nibwo buzana rwasirane, mbega iyo rwaserera y'uburinganire itarabaho nta n'abantu nta mugore n'umugabo bicanaga, murabizi namwe murabizi muri ku gihugu.
Hanyuma usubije
amazi agomba guteka, akaba azi ko agomba gutakare agateka rwose amazi umugabo yari ayavumaga pe. Ariko inkono iyo wajyaga ku nkono bakwitaga igisambo, iyo wajyaga ku mashyiga ngo ugiye guteka bakwitaga umugabo w'igisambo. Ariko none ubu ngubu umugore nawe ntabwo agenda avuga ngo aguhariye inkono ngo kubera ngo ko ari uburinganire, ahubwo nawe ni ingeso mbi ziba zitumye agenda akaguta ku nkono yagiye mu zindi ngeso. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni uburinganire bwo kugira ngo nawe ujye ku nkono. Inkono ni iy'umugore n'abana, ntabwo inkono ari iy'umugabo. Ubwo rero ibyo byose niho byazambiye, ukumva ko umugore agomba kubona uburinganire n'umugabo yabonye uburinganire. Nta buringanire aba akoze ahubwo aba yirengera ngo inzara itamwice.
Ariko se iyo usubije amaso inyuma umuntu ari inegura cyangwa se akagerageza gusubiza amaso inyuma akareba icyo yakoze n'ingaruka cyagize, wowe usubije amaso inyuma yenda ukareba no mu bandi bagabo bagiriwe ihurwa nk'iryo ngiryo, tuvuga uravuze ati umugore akavuga ngo jya guteka nawe n'ibiki byose, imirimo kuyigabana mu rugo ubundi hari ikibazo? Waramufashaga uwo mudamu wawe?
Naramufashaga pe ku buryo bushobotse bwose, nkaba mbona ko ari ngombwa nko mu gihe turi kumwe mu rugo. Nkavuga nti reka mfatishe imbabura, reka njye usigara uhati birangiye kuzana amavuta. Ubwo ubufatanye bw'uburinganire mu rugo ngo mwembi mwubakane rwose nk'abantu bari kumwe bagomba gufatanya. Ariko si umugore agize atya arakubwira ati ndagiye ndaje ngiye guha amavuta ndaje, akagenda ugasigira kumva buratetse ibiryo bigashya ya mavuta ntuyabonye, ibiryo ugakura kumbabura ugatambiza ajya saa tatu kabona umugore aravungutse araje ngo nari nagiye kwa kanaka. Ese wari wiwe iki kujyanye? Mbwasi ubwo buringanire ni buringanire ki?
Yego, n'abandi bagabo nabo baraza kutubwira uko babibona. Ntabwo byagombye ibyo ari byose, ntibyagombye kuvamo ihohotera ku buringanire. Ye, noneho reka ubwo se
je ni wanyemerera nzaza kugira icyo mvuga Oscar.
Yego, yego.
Urakoze cyane Oscar, namushuhuje nubwo wenda yatangiye ntari ninjira muri studio ariko mu byukuri ibyo avuga urumva aragendera no kwihohoterwa yakoze, urumva aracyakeneye kuganirizwa kugira ngo ashira impumo urumva iyo umuntu yanyuze mu bintu nibyo mu Kinyarwanda tuvuga ngo nta utinya ishyamba ati nicyo barihuriyemo
yego
mu by'ukuri hari icyo yavuze ariko ukurikiranye neza urumva ko nawe yakeneye kuba yaganirizwa kigishwa rya hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ndetse na rya hame tutakwirengagiza ryo kugabana imirimo ariko cyane cyane kumva yuko ikintu kirimo kiburamo ni ikintu kigendanye no communication cyangwa se kuganira kugira ngo abantu nibafate icyemezo bagifatire hamwe bacyumvikanye kuko niba umugore nkuko avuga niba umugore avuze ati sigara aho ngaho ndagiye kandi ubwo umenye iby'urugo byose aho ngaho ntago haba habayemo bwa bwuzuzanye tuvuga ahubwo haba habayemo ikintu wavuga ko ari igitugu cyangwa se power over gukoresha ububasha ku wundi muntu icyo rero aho nta bwuzuzanye buba burimo abuzanye buba buri mu rwose urumva habayemo gukoresha igitugu kuri mugenzi wawe kumushyiraho iterabwoba ngo nuvuga ndakugenza gutya nuvuga ndi bundi bwirize wenda mvuge ngo arakubise gutya na gutya aho rero rwose nagira ngo humvikane neza n'abakumva babyumve neza icyo yaravuze ariko igeze kuvuga ati ati umugore n'ugomba kumenya urugo n'ugomba kumenya umuryango ariko tugendeye ku ihame ryo gusaranganya imirimo no gufatanya imirimo mu by'ukuri nta muntu wavuga ngo uyu ni ugomba kugira gutya uyu ni ugomba kugira gutya kireka muri bwa bwumvikane muri bwa bushobozi bwanjye nk'umugabo muri bwa bushobozi bwa madamu wanjye bigaragara yuko ashoboye gukora ikindi cy'akagikora neza kuruta uko njyewe nagikora aho ngaho azana ubwo bushobozi bwe ariko nanjye niba hari icyo murusha niba nshobora kugenda ngatema igiti nkaza akacyasa nkashaka inkwi nawe akavuga ati oke nanjye reka mbe ntore ibishyimbo ibirongwe mbishyire ku ziko aho ngaho urumva haba harimo kwa kuganira twaganiriye ndetse twasaranganyije n'imirimo ahubwo ikibizonga ni ya magambo aturuka hanze avuga wenda ngo muze Oscar niba asigaye ateka ngo ubwo yabaye inganzwa kandi mu by'ukuri ntabwo umugore wa Oscar uzavuga ngo yewe umugabo wanjye namugize inganzwa nta nubwo muze Oscar ari uzavuga ati buriya mubona umugore wanjye ni igishegabo ibyo ngibyo usanga ari amagambo azanwa n'abandi bantu bari hanze babirebera babandi bazareba muze Oscar n'umugore we barimo batera imbere bashyize hamwe bakabona ni ibintu bidasanzwe bagashingira kuri ya myumvire bafite ya yindi ya kera imwe yo kubona umugabo ngo umugabo ni iki n'iki umugabo ni imfizi itimirwa umugabo niwe nyiri urugo niwe nyiri ijambo niwe nyiri byose umugore agomba kuguma mu rugo akita ku muryango akamenya abana akagera gute iyo myumvire yose rero iyo igihari hatarabaho ko abantu bigishwa ko bashobora gusaranganya inshingano iyo myumvire igihari niho hahandi uzasanga ryahame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ritari ryasobanuka ndetse ugasanga harimo no gukoresha ububasha nabi hakazaho ubusumbane bwo gukoresha ububasha ari nabyo bibyara ihohoterwa rishingiye ku gitsina yaravuze ati mugore ni ugomba kuguma aho ngaho agateka ariko nagira ngo mubaze niba yari yajya nk'ahantu mu mahoteli mu maresitora ngo arebe abagabo ukuntu bateka ndetse ibiryo biryoshye abantu bakabikunda cyane ariko igitangaje kinababaje ni uko hari abagera mu ngo zabo bwa bumenyi bafite ibyo bakoreye abakiriya hirya hariya amafaranga akinjira ntibabe babikora mu rugo ahubwo bakaba bakwicara akagereka akaguru ku kandi kugira ngo bamukorere ibyo we akorera abantu aho rero ubusanga hagikeneye inyigisho hagikeneye ko abantu basobanurirwa ko bagomba gusaranganya ko bikwiriye ko basaranganya imirimo ntihabeho kuvunishanya ntihabeho no guhimanwa kuko bose urugo ni urwabo niba ntogeje umwana amukarabya nkamusiga nkamutunganya ni umwana wanjye ya babite iso nimbuze ngo mugore ni ndabari w'umwoza ngo niwe nyina ukoza umwana si nchingano zanje n'umugabo kandi umwana ruwatse twembe ndumva ari cyo nashakaga kuvuga kugira ngo nabakumva babyumve neza ibumbe yuko uburinganire n'ubwuzuzanye ari byo bizana ihohoterwa ahubwo ababyumva nabi ababyumva nabi cyangwa batarabimenya neza nibo usanga bagikomeje icyo kintu kihohoterwa ishingiye ku gitsina cyane ko hari n'abahohoterwa ntibanamenye yuko bahohotewe ahubwo bakumva ko ari ubuzima busanzwe nyine ko ari uko nguko bigombye kubaho bakabyakira uko nguko bakoze
yego abagabo bati nako abagore bati nuko zubakwa ni byovuze ati barahohoterwa ariko ntibamenye ko banahohotewe ubwo rero ni ukuvuga ko hagomba ni guhinduka kw'imyumvire kugira ngo nyine ubufatanye bw'abagabo n'abagore mu ngo umugore yumve ko agomba gukora izi nshingano umugabo akora ibi ngibi kuvuga ko ndemeranywa naho uvuga uti umwana kumwuhagira ntabwo umwana yaba afite imyanda kandi umugore ubibona neza tuvuge ararwaye cyangwa aratwite afite intege nke mu bindi mirimo nawe ngo urategereza kwaza kumwuhagira ntabwo byaba ari byo. Yereka twakire Boniface Nduwimana nawe agira icyo tubwira ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abagabo bivugwa ko hari uburinganire bushobora kuba butera ikibazo. Boniface wowe ubivugaho iki cyangwa se niba hari n'ikindi wifuza kuba wageza ku batwumva? Ubushize twagaraganiriye mu kiganiro cy'ubushize watubwiye ihohoterwa rikorerwa abagabo mu Burundi, wo buri mu Burundi muri no mwishyirahamwe ry'abagabo mu Gahinda, tubwire nawe icyo utekereza kuri iki kibazo Boniface.
Ndabumva mbanje gushimira umutumire ariko nubwo bigenda birasimburana ku bijyanye n'ihohoterwa abagabo bakorerwa rimwe na rimwe uburinganire bwabigizemo uruhare rukomeye kugira ngo iryo hohoterwa ry'abagabo rigaragare. Mu bisanzwe hari abagore batahuye nabi icyari cyo uburinganire. Amategeko amaze kuboneka arenganura abagore kuko mu bihe byashize byaragaragara koko bahohoterwa. Ariko kubarenganura nabo byaciye bijya mu ntumbero ya bamwe bamwe nko kwiganzura. No kuvuga baca bafata abagabo babafata nk'uko umenga barabikuye ko burundu ahubwo bagomba kubashyira mu kibanza bahora barimwo. Abagore bakabatangura kumera nk'abihaye ububasha bwinshi nk'ababaye ababazwa byose mu rugo. Ntibatahura icyari cyo uburinganire kwa kuzuzanya, kujya inama, kuganira, gufatira ingingo hamwe. Ahubwo abagore baca baba abo gufata ingingo mu kibanza cy'umugabo, baca baba nk'abaronse ububahagararira hejuru ati mwikure ko mushobore gufata ingingo zibereye, mushobore kuba bamwe mubahagararira uburenganzira bwabo aho mwari muri muhasubize abagabo. Kuko byagirizwa ko abagabo bo babari bashyize abagore mu kibanza kitari cyo. Abenshi rero baca babitahura nabi. Ari nabo uyu munsi usanga mu rugo atahagahenga umugabo na gato, atagisha inama umugabo ibyo akora, afata ingingo iyo ari yo yose akavuga ati icyo ntakoze, icyo ntafatiye ingingo, icyo ntemeye ko gikorwa ntigikorwa. Nubwo yoba ari inyungu y'urugo,
abo bagore bamaze kubingare mu rugo bitewe nuko habonetse amategeko azana uburinganire mu ngo. Bavuze ngo kumbure ngo nababitahuye nabi ngo siko byubatse ngo ahubwo ngo koba rukugira sinibuka neza uko yagisiguye ngo koba rukugira ngo abagore ngo barengerwe nibyo abagore nabo kurengerwa ariko nabo sabo kurengera umugabo mu gihe yamaze kuba yitwa umugabo mu rugo nuwo kugishwa inama umugore rero amaze gufata ingingo zose z'urugo agafata responsibility zose z'urugo akavuga tubu byose nigenda bibazwa nta na rimwe hakazotagaragara ihohoterwa mu rugo.
Ye urakoze Boniface yabivuze ko abantu bagomba nubundi hari uburinganire abantu bagomba kumvikana. Yego, hina magambo hanyuma usoze igitekerezo cyawe. Hina magambo usoze igitekerezo. Ye muri make ya rwose kugira ngo tukomeze. Boniface rangiza igitekerezo cyawe.
Nk'abagabo turasaba ko ibyobaye by'uko abakenyezi basa umenga baje kwihora no gufata ingingo turashaka ko haba amategeko yerekana uruhara rwa senaka yerekana uruhara rw'umwe kugira ngo muri kwa kujya inama mu rugo umwe amenye ibyo afitiye uburenganzira bwo gufatira ingingo nka senaka nka inanaka mukabo babigiye inama ariko hareke kuboneka yuko umenga iby'ukungana byaje kohera amaboko imugongo abagabo kugira ngo abagore babahohotere bimeze nko kwihora ibyo abagore babonye muri kahi.
Yego, Boniface urakoze ubwo rekana Martin nawe agira icyo yongeraho kucyo uvuze muri makeya Martin kugira ngo dukomeze twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika barategereje ku murongo wa telefone hari abamaze mu mwanya babiri nabo najya ngumvaho ijambo ye gira icyo uvuga ku byo Boniface avuze.
Reka mvuge muri make ku byo Boniface avuze hari ibintu byinshi yavuze rwose numva bifite ishingiro nk'aha ngaha yavuze ati bigaragara yuko abagore bakora ikintu kimeze nko kwiganzura reka tubanze tuvuge kuri iyi mvugo turimo gukoresha ngo abagore abagabo iyo dukoresheje iyi mvugo ngo abagore cyangwa abagabo ni nk'aho tuba dufashe abagore bose uko nguko n'abagabo bose uko nguko kandi ntabwo ari byo ibyo ni ugufata abantu bose ko ari bamwe kandi baratandukanye reka tuvuge ngo abagore bamwe hari abigishijwe jenda cyangwa se byabigendanye no bigishijwe uburinganire n'ubwuzuzanye noneho babyumva nabi kandi kina kigarutseho mbabwira nti iyo ugiye kwigisha ibigendanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye biba byiza iyo utanze amakuru ku mugabo n'umugore nujyana n'umugabo wenyine ntabwo biri bube byuzuye nujyana n'umugore wenyine ukamwigisha uburyo yarenganyijwe ukamwigisha n'uburyo agomba kwirwanaho icyo gihe uzaba ushoje intambara ntabwo uzaba ugiye gukemura ikibazo biba byiza kugaragaza ngo dore bari bafite hari hari imyumvire uko sosiyete yagiye twigisha ariko noneho igihe kirageze yuko ibi bihinduka mugabo byumve nawe mugore byumve ndetse waba urimo kubigisha bakajya banyuzamo bakanarebana ukabona bongoreranye utuntu kuko hari ibyo baziranyeho nujyana umwe rero agatwara amakuru wenyine aho ngaho bizateza ikibazo kandi kibigarukeho ntabwo ihame ry'uburinganire ryigisha abagore kwihimura ku bagabo ahubwo bagomba kumvikana bagashyira hamwe niba ari umwanzuro bafata nabivuze muri communication cyangwa kuganira bakaganira bakagira icyo bahurizaho ibintu byose bakabiganiraho kandi ntihabonekemo ukoresha ububasha busumbye ubwambwe aho ngaho niho uburinganire n'ubwuzuzanye bizana umusaruro.
Yego, ikibazo cyakemuka.
Yego, ari cyo nashaka kuba kongeraho
rwose birasobanutse. Reka twakire na Alexi yamaze akanya ku murongo ategereje. Wakoze kutwihanganira Alexi. Alexis uranyumva? Yego, wakoze kutwihanganira. Muri make yatanga igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo. Yego, baza. Nyarutse. Ntabwo byumvikanaga neza, ariko urakoze cyane. Urahamya ko abagabo bahohoterwa kandi ko hakenewe ibiganiro kugira ngo ibibazo bisobanuke. Urakoze cyane. Twakire na Fondi. Ni Fondi, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Yego, wowe uri he?
Ndi mu Burundi, mu ntara ya Rutana.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo.
Yego, nyarutsa.
Mu bisanzwe abagabo barahohoterwa ntawubideha. Ariko twasaba n'uko Leta kumashyira hamwe ariho ahashyira agateka k'abakenyezi akayashyiramo uruhare runini. Wasaba n'uko n'amashyirahamwe aharanira agateka k'abagabo kuduza uhama abagabo kuri kabisa barahohoteye.
Ngo agateka amashyirahamwe akaba menshi aharanira agateka k'abagabo.
Yego, akaduzwa kujya kw'abakenyezi. Yego.
Nabyumvise.
Ndagushimiye cyane. Yego.
Tugasaba kandi yuko na Leta
Leta igira gute?
Leta igatahura yuko n'abagabo bahohoterwa cyane mu buryo birabaho.
Ikamenya ko abagabo bahohoterwa.
Yego, kuko hari igihe muri nko mu rukiko imbere y'ubucamanza iyo ari umugabo n'umugore, hari igihe kenshi umugabo ashobora kurenganwa.
Urakoze cyane.
Yego.
Bwana niyo yita Alex na Fondi, hari ibitekerezo byabo, murabivuga ho iki muri makeya?
Bakoze cyane jeni. Alex yatanze igitekerezo avuga ati hari igihe umugabo arengana ariko ntavuge ko yahohote. Iki ngiki mu by'ukuri kigendanye na ya myumvire na kwa kundi twatojwe. Tuvuga yuko umugabo ari we mutware, umugabo ari we ufite imbaraga, umugabo ari we nyiri byose. Noneho byaza kugaragara yuko hari aho yabuze imbaraga, hari aho yahohote, bakavuga ati ko ndi umugabo ndatinyuka nte kujya kuvuga ngo umugore yankubise, umugore yankingiranye mu rugo rwanjye, umugore yankoreye ibi n'ibi n'ibi. Icyo rero nicyo gikwiriye, ni cya kindi nigeze kuvuga ngo abantu bakeneye kwigishwa neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, bakava muri ya myumvire ya kera ivuga yuko umugabo ari we mutware wa byose, cyangwa se ko nta mugore wa kubita umugabo, nubwo bidakwiriye yuko
umugore akubita umugabo ntibinakwire ko n'umugabo akubita umugore ariko nguhe guhohoterwa uri umugabo ukabivuga ni bya bindi twatojwe kera byo kuvuga ngo ubundi mu rugo w'umugabo ni wowe mutware umugabo umugore akakumvira iyo rero umuntu yabitojwe gutyo bikagezaho noneho bihindutse umugore akaba ari ugira ubushobozi mu buryo runaka buruse bw'umugabo umugabo agira umugabo ashobora kugira ubwoba n'isoni zo gutinya kuvuga ibyamubaye icyo rero na Oscar igeze kukivuga hari icyo yavuze ngo wari igihe umugabo ahohoterwa yajya ku no mu buyobozi ngo bakaba bamubwira bati bamurenganya ndetse na funda kigarutse ati wagenda ntibakwiteho ugasanga ibyawe ntibabihaye agaciro ariko yaba ari umugore ubijyanye icyo kibazo bakamwumva kenshi bakamufasha ndetse bakabikaza cyane abo ngabo nabo ni abantu baba bakwiye kwigishwa niba hariho umuyobozi uri mu mwanya w'ubuyobozi ufite iyo myumvire wumva yuko umugabo atahohoterwa ndetse n'umugabo uje amugana agaragaza ko yahohotewe uwo muyobozi ntamwakire neza nk'uko yakira umugore icyo gihe uwo nguwo nabo bakwiriye kwigishwa kuko iyo tuvuze uburinganire tuba tuvuze ngo imbere y'amategeko turaringaniye ari umugore ari umugabo bose by'amategeko abagenera ni bimwe y'iryo hame ryubahirijwe rero wa wundi wakira ibibazo by'abagabo n'abagore bose bakira kimwe akamenya ko umugabo yahohoterwa akamenya ko umugore yahohoterwa kandi uje wese amugana akamwakira neza uko bikwiriye iyo rero hakiriho ubusumbane bumva yuko abagore aribo bakirirwa ibibazo abagabo aribo bakabitera batagomba kwakirwa mbese ni ya myumvire iba itarahinduka ubwo abayobozi nkabo nabo baba bakwiriye kwigishwa neza bagasobanukirwa n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye fundi yigeze ko kuvuga ati hakwiriye kubaho ishyirahamwe ntabwo nzi mu Burundi wenda uko bimeze ariko nko imiryango dufite mu Rwanda irahari itandukanye irengera uburenganzira cyangwa se agateka ka muntu ibakira bose idafite uruhande ibogamiraho ngo yakire iby'abagore gusa cyangwa se iby'abagabo gusa ahubwo ibakira bose ikabumva kandi kabagira inama nk'uko Rwamureke ibigenza
urakoze no mu Burundi iyo miryango irahari nuko hari abashobora kuba batayizi ndashimangira nanjye nkomeje icyo uvuze cyerekeranye no kwakirwa ku bijyanye n'ababa batanze nk'ikibazo ababakira koko niba hari abatwumva bagerageze gusuzuma neza barebe uko babakira kuko iki kibazo ntago kivuzwe uyu munsi gusa n'ubushize cyaravuzwe hagomba kuba hari bavuze ko ari nayo mpamvu abagabo bamwe batinya kujya gutanga ikirego cyangwa se kuvuga ibyabayeho kubera ko batakirwa kimwe n'abagore ubwo aho hashobora kuba hakeneyemo izo nyigisho nk'uko bivuga twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga aho uyu munsi twagarutse ku kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagabo mu ngo najya ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire Floribert Nininahazwe Floribert uranyumva
yego ndakumva cyane
wewe wewe urahagana hehe
yego ujumbura mu Burundi
yego wakurikiye ikiganiro warebye kuri Facebook n'igitekerezo ni ikibazo
nakurikiye ikiganiro kuri Facebook nakibonye bo byandise igitekerezo n'ikibazo icambere cyo cyo nababwira nuko aha mu Burundi abagabo barahohoterwa cyane ku rugero rwo hejuru kujya abakenyezi bahohoterwa n'abagabo niko bahohoterwa ariko abagabo kenshi bo yakunda kutamenyekana kuko bakunda kubinyegera abagabo batinya kuyivuga kuko bavuga ati nta mugabo yorwa kwira kwiswe n'umukenyezi wiwe ucumenga ibintu bitegisoni bimara maci bakaca bamera nk'ababihora ariko mu ngo nyinshi zirahari twamatwabibonye n'ibintu by'uduzi ikindi nacyo ni uko uko hari ishyirahamwe rihanye hagati k'abakenyezi ni nk'uko hojaho n'ishyirahamwe rihanye hagati k'abagabo nabo bakaronka ahantu bitwara kenshi uwohota akabivuga akaronka aho yitwara icyo nosaba rero nosaba leta nosaba yuko yogira ikikoze ku bagabo nabo bahohoterwa mu ngo zabo bakaronka aho bajya baritwara naho bitura turabona benshi ko batinya kubivuga bakamera nk'abahoreranye nico no saba leta nasaba wowe sabishoboye ko yogica kode kuri iki kibazo cy'abagabo bahotegwa turadiko n'abakenyezi bahotegwa mugabo n'abagabo birahari kenshi nkiko ndakumenyekana nibiri usanga bibera mu rufuri mu ngo byawo ariko bikaba bihari.
Urakoze Floribert. Boniface, Boniface ushobora kuba wagira icyo ubwira Floribert, hagomba kuba hari aho umuntu ashobora kwitura igihe yahohote wari umugabo, wagira icyo bimubwiraho muri makeye? Boniface? Banza telefoni. Telefoni ishobora kuba yavuyeho, nagira ngo yunganire Floribert, ashobora kuba ubwo ari mu Burundi yabazi kandi bafite ishyirahamwe ry'abagabo bahohoterwa, ari kubasha kugira icyamubwira. Ariko niba twumva yongere aduhamagare, hanyuma icyo kibazo tukigarukeho, hanyuma abagabo bajye babona aho bagana kugira ngo bakemurirwe ibibazo. Ndakugarukaho rero bwana niyo yita kuri ibibazo by'abagabo n'abagore. Muracyafite akazi ko gusobanura, kuko uko ndimo kubyumva sinzi uko ubifata, ariko ndimo kumva ikibazo cy'uburinganire mwagisobanuye neza. Ndumva mugifite akazi ko kwigisha kubijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye mu miryango kugira ngo ibibazo bibashe gukemuka. Cyatse niba nibeshye.
Nibyo byuvuga, nibyo urugendo ruracyari rurerure, ugereranyije n'igihe twahereye twigishwa ku mugabo agomba kwitwara, mbese icyo mu by'ukuri icyitwa gender mu by'ukuri, ni bya bindi twatojwe, ni imyitwarire, ni kwa kundi sosiyete yagiye idushepinga cyangwa se itugegena kugira ngo tuzabemo abo sosiyete ishaka. Ni ibintu byafashe uruhererekane rurerure kuva kuri ba sogokuruza bacu b'ibihe tutazi. Ubu rero urumva muri iyi minsi nibwo turimo tuzana impinduka. Urumva rero ni process, ni urugendo, ntabwo impinduka ari akanya gato. Mu Kinyarwanda turavuga ngo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Ni ukuvuga ngo bisaba urugendo, turagenda duhindura abantu twihereyeho natwe ubwacu, tukagenda duhindura abantu kugira ngo bahindure imyumvire. Njya nkunda gutanga urugero mbabwira nti ngeho nize primaire, ntabwo byari byemewe ko umunyeshuri ajya ku ishuri yambaye inkweto. Iyo wajyaga ku ishuri wambaye inkweto, barazigutwaraga bakazibika cyangwa bakakubwira ngo subizayo, ushe kuri mama cakubiri mu bandi bana, ugaragaza ubukire, ugira gute. Twese twagendaga ibirenge, ariko ubu ngubu ikinyejana tugeze mu minsi ya none, ntabwo umwana ahubwo umwana arakubwira ati izi ngizi ndabona atari nziza, ndashaka inziza kurushaho. Rero ni ibyerekana yuko hari ibintu bya kera bigomba guhinduka. Ngize icyo mvuga ku cyo Floribert yaravuze avuga ati abagabo barahohoterwa cyane ariko bagaceceka, ndumva badakwiriye guceceka, ahubwo bakwiriye kubivuga, kuko kwa kubigaragaza cyane bakazamura ijwi izatuma na leta yabo ibona ko ikibazo gihari koko. Niba ari amategeko bari busubiremo bakayasubiramo, niba ari amabwiriza polisi adahari bakayashyiraho, kugira ngo ubwo buryo bwo kwakira ibyo bibazo by'ihohoterwa rikorerwa abagabo mu ngo zaho ngaho i Burundi nacyo kijye ahagaragara. Kandi bafite n'ububasha nabo bwo gukora ayo mahuriro, bagakora imiryango irengera uburenganzira bwabo. Kuba babifitemo igitekerezo birumvikana ko byashyirwa mu bikorwa.
Yego, ndabona igihe kiratujyanye. Igihe kiratujyanye. Ubwo hari umuntu wari utegereje ku murongo wa telefone, sinzi niba bwo turibubashe kumuha akanya. Marcel, uranyumva?
Ndabumva neza.
Ushobora kuvuga mu magambo makeya?
Yego, ndahina. Ubwo mu rwego rwo guhina, ndi Kigali mu Rwanda. Iyo ndebye ihohoterwa ku bagabo, nge ndibona mu bice bitatu. Iyo washatse umugore w'injiji, niwe witiranya uburinganire n'ibindi bituma abagabo bahohoterwa. Icya kabiri, abagore benshi basigaye bavuga ko ngo umugabo we ashobora kuba yamusambanyije ku gahato. Umuntu washatse kwazi kwiriya ngingo ari yituma urugo rukomera, umbwira ute ko umugabo wawe yagusambanyije ku gahato ngo nzaguha mbishaka.
Yewe Marcel,
bizamura umwuka muzi.
Reka rero ngushimire, nshimira n'abandi twari kumwe, nshimira n'umutumirwa wacu n'abandi mwese mwagize uruhare muri ikiganiro, kuko isaha iradushiranye ariko haracyari byinshi. Ndumva tuzakigarukaho, yenda tugashaka n'umuntu w'inzobere mu mitekerereze ya muntu nawe akagira icyo abivugaho. Murakoze cyane mwese mwari kumwe na Eugenia Mukankusi, Dan Brown niwe wakiriye telefone zanyu. Mugo rero mwese mukomeze kugira ibihe byiza.